Gia, Bomba the MC, Maniga Forte, M to the bar. How are you?
How are you, Ezzy? Kwenye game watembezi, machizwa downtown tumesha ukaza uzi. Hatulegezi, hatu cheki time easy. Wejaza si sparks, booth tunapiga tizi. Tomuda mangamizi, tunapo chill cool, mipango na matumizi. Mistari wameshiwa, wanapigwa na butwa kama wamefumaniwa. Nagawa dozi, mabitozi wanapagawa. Ukiwaza kutushusha, minadhani ulichelewa. Wanangu wananelewa, sina ushindi wangekewa. Gozi nishaika kati, wawa nabutua hewa. Walikaa wakafuta vumbi kwenye kiti changu. Nimekuja mwenye maya kuchukua falme wangu. Mpaka leo sijui nani wakumwachia urithi wangu. Nkidondoka julikani wakuliziba pengo langu. Nafanya mapinduzi yenye misingi na nguzo. Mkombo bado ni ngafu, stiti ongeza mikazo. Kurugu mechi bila likizo na bado fina na vimimina. Midomo yao mindo na show na kuja kinde. Ziwezi kupona matizi kitapa tutakupuna. Kutatukuta kwenye kona. Tumetuna tufuri kama maduka mangisina.
Kama maduka mangisina. Sina.